Savage on the track.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha, usijikute. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu usipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha, usijikute. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu usipate kitu.
Waiti, skia. Hey, najua unajua before nizaliwe ulikuwa unajua. Hey, every time I feel na give up, napiga maombi na omba. Nisema niki knock your doors uta open.
Open.
Last time na omba niki knock your doors uta open. Ita open, ita open, ita open. Yeah. Siku ya leo si kama ya jana. That's why nikikosa siweki lawama. Siweki, siweki, siweki. Hey, nina pray for the better days. Days na come, come. Nina pray for the better days. Still na come, come.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usikukuta. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu usipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usikukuta. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu usipate kitu.
Yeah. Every time we losing, nashika my bros nambia. Keep up, what's cool and a doubt, got Thomas. What's cool and a doubt, got Thomas. This the thing we winning every day. Na passion iko juu, juu. This the thing we winning every day. Na craft na chonge iko juu.
Ay, craft iko juu, ay. Juu kutoka heaven. Bwana mkubwa, ameni blessed. Talanta nayo, venya na speed. Venya na make it beats. Talanta nayo, craft iko nayo. Toka juu, ay. Yeah, tunashusha nyavu. With the grace of the Lord, when I am, yeah. Craft iko juu, through the blessings of the Lord, yeah. Yes, yeah, yeah.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha, usikukuta. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu, usipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha, usikukuta. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu, usipate kitu.